Atabulirirwa oyo yasabala bwa bumbe ebipya mbisengese atolibwa kunenya ofubanga n'obwa yasobiye obengo mubulire baganda bagere olugero mukyamwe muvengolokofu kyengera busiro mwesula mutumidde nnya bampuliriza mujebale mbutemutya mutumanyi ntikikutte ku mazima mbeera ng'omuwendule ati nno byendeese nyagala kwatula waliwo ebinkanze sura mubisa byezirukirirwe kulonda kwe Uganda mama kwakyuse katibolesa ttima kalulu kaatami wansi w'enjuba nali kutte n'ekkubo nempitangayo nange ne mbawagira naye okubwa amayinja n'eccupa ng'olwo lwaki okulonda kunzita nze mpulira bintamye abaali bawadde obululu bonna ne batya abalonzi mwesootinge tumwekuba mayinja ekulonda kwa mirembe ebyebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate abakyala n'abaami bwe tuba mu kalulu k'eggwanga tubeere mwoyo gwa ggwanga tulwanyise binaatabula suula funfugu lyowanika mbojjemu eriiso yakamagu omufuule watulukamagu gw'okola ekyo muntu munnoowo alina famire gy'asumba ng'eyewuwo bwe kugeza mu ttumbi ebintu bya kaseera bino tokola kya bulwa ng'ekyo motoka kyakabyezookya n'ennimiro muzisaawo embu amayumba mugakoneyo n'amaduuka temulutinga tuli mu ggwanga tto naye tulowooze ng'abakulu nsaba busabi temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuuma ddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate kalulu njagala kabe ng'omupiira bwe tugulaba mu bibanda nga bw'ojja ng'oyagala ttiimu yeegobe ne bagikuba n'oddayo eka nga tolwanye n'esunga okulaba akalulu akatali mu kupiira n'akakiiko k'okulondanga kalangiridde mu yawangula akalulu nga tekaabe mu byakufuutiika ate ttiyagasa bakimyeki awo nno osaba ebitongole ebikuuma ddembe obuteenyigira mu kutiisatiisa ye watyanga omuwangule akedde n'ayozaayoza eyawangula n'abawagizi b'enjuyi zombi nkeera ne beebongako ti ebyo bibaawo nsaako kenjagala akalulu k'ekikulu ayi mukama asaba onnyambe seetaaga kulaba musaayi mu ggwanga abekyengera n'ensanja akaffe kye wangala kabaka Mutebi ow'okubiri temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuuma ddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate